enen godi yande joni tori min ta sappo je studio kalangu nani habaruji e fulfulde wori on nyalli e jam min sumana amadou jangan tan habaruji di en puddiran go fuginando ko darto docteur be mawbe leedi men Niger wonbe syndicat mitere sms timmini murtere golle mun ko fuddano illu altinere en gartan do filla mabbol kangeji to enan jaado leedi agadez non ni yewtere men pindiran hande en kalnado filla ko darto suudu sariya tardo war filla ko darto hakkude luumoɓe luumanteɓe ɗum on golle mayru toyndi woni ndi sinki o radio leydi Niger ni Issuma Amadou omo tawa ila keñande endan to ete Brazzaville gallude lamorde leydi Congo to yew fottoye e battu mawɗo gaɗa do inde leydi Libye do leyɗe kerɗe e muɗum kañu e fawar jondu kono hawritere leydi duniyaru wiyetede Nations Unies e fedde leyɗe larabuɓe ardiɗo batu o kam won Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi Congo on endan ɓe kalan ɓe daran laabi ɗi ɓe mbawi hoƴude gam batte ɓe keɓana leydi Libye mosala dew ko tawa ɗum endam noon ni yerno mbirnomen eɗen garta e dow filla ko darto mabɓugol hono kangeji ɗin ɗo gatto enen jaado ley leydi ndi enande agadez ministére hawjinde filla ko darto arsu ko mbasete e leydi hoƴuno lawol noga e jere lewru novembre ƴaɓɓindu gam batte hono ombude nokkure nde hokkude yimɓe du kondan lebbi tati gam batte kamɓe du ɓe immoɓe acca nokku on endan jong oni ɗum ɓeydama fa yarama leydi mars Ousmane Djibo Lopez kam woni hono ɗiɗaɓo hono feddetede grain kam woni yimɓe laati wadde balla mum har filla hono jingande ɗum e bandum nani ko haalni Habibou Garba
c'est un monde confus hein jado
jado nokkure non latide nimbe leyde kewde tawadum to kange wonno wasedo edun tuidani nimbe du njaakiton ganimbe bawta accude jawdi no banan gam dum wallata arsuku leydi nimbe wowtunobe no basa kange der dom gan nokkure jado no filorde wasobe kange maunde non ibe keba du nafa modum sanne kaybe keba kange do edun walla du arsuku leydi deni dum mabama nimbe wowtunobe no basa ton kambe wotube ngartata der galluje yaade der gure no pilo saɗorma mawɗo noon ɗum waddata ka noon ɓiɓɓe leydi Niger wowtunoɓe basol kange gan iɓe goodi laawol waji dey ɗum haɗene laabi ɗum hetta ko laatade yimɓe wonɓe no tefa gurda muɗum en dey kaɗe
noon ni wontiri hono fedde leyɗe duniyaru druideur de filla ko darto hono daɓol e torlugol yimɓe wakkati nangade endan ɓen ɗon ni waddan jahagal e leydi Niger capan tati lewru ndu watugo mayriyadder lewru heeru tati muɗum ɗum ndu konnani ɓe garan noon gam batte ɓe ƴeewa guinana goo fu jahagal mabɓe aranan noon enɗan nder leydi ndi enɗan ɓe daara gomnati leydi Niger ko ɗum wonno waɗa e dow filla majjum kañum e sembe mum ko tawa e dow filla ko darto hono ɓurtunde nadu konnani wiyen samtinano ndi yimɓe nanggaɓeɓen endan ɗum waddi ko fawar jonni ndi miccin tan o wiide ke leydi Niger illa hono fawar jo duminanɗe sappo e nayyi wonno ko deki junggo gam batte taɓintinde hono golleji ɗi tawe ɗi gaɗaka e dow yimɓe da'aɓe na nanggaɓe keñanni to enɗan doso batugon fuɗɗa timmi du batu odu konɗan dartana filla hono fawarjo laabi koƴaɗi gam batte hono noyi wonno fawarjo moƴƴintingol nadu konɗan laabi koƴol janguinoɓe ligottoɓe ton e nder leydi Niger ɗum waddini ko fawarjo Issaka Oumarou goto noon emo sina seb onɗon ni hono bandimin yewtidi e fanden daw bandimi Dawda Sa yewtidi e makko o haalnin ɗumon koɓe domiyade e gomnati dow laabi ɗiɗo
ce qui va être changé
baylaga etedo ni woni dow laabi be neddo tokkata resa talki deni ƴewama himɓe desoɓe talki mabɓe ministére kawjiɗo e koƴol golle woɓɓe ɓe kana janguinoɓe ɓe koƴe gollowo gomnati dow inde janguinoɓe ɗum waɗi pelle amin ɗe wino hani fondittol watte nder fi koƴol janguinoɓe ɓe janguinowo liggotoɗo fuu talki mum ƴewtini dow andal ngal jomum woodi ƴewtinaki aki jomum hokki talkuru wiiteno fiche den ko watta nder talki ko yarata to koƴol golle miɗen miija dow ko gomnati on no wallan dow fi laabi joɗɗinaɗe ɗi gam fi janguinoɓe fonditi dow rafi andal gal janguinoɓe gon nomin jiiri
pour mettre fin aujourd'hui à la baisse de niveau que nous sommes en train de constater
noon ni wontiri fawarje to filla jande waddi ko ministére jandeji hakkundeji du konɗa e timmugol lebbi tati jande ko waɗan ɗum enɗan ni hono fawarde joni du konɗa ni waɗi hoƴude laawol gam batte ittugol tewtugol sukaɓe ko tewtoto lebbi tati wara lebbi tati ɗum enɗan ministére nde wini jong o kayi hono cukaɓe etete ƴeewe no ande mum en footi noon yaare yesso nde ne wonno yimɓe jiiri haala ka enɗan ɗum waddi ko fande ni mbiyetaɗo Habibou Maydaji goto mo sina seba fedde lycée e collège ɗo enɗan ñemey nani ko haalni Assoumane Sina ko ƴamimo dow filla majjum
aujourd'hui au Niger tout le monde est
e andol ko wono ni ko lebbi tati arani di jande tokkodirore hebaka der leydi men Niger di ko waddi layre der jandeji leydi men di wakati jigon atama Rafi Pamral no chaka jangino ben e gomnati on de gondo e koli ben do arimo be ko jetta be jottinta dum waddi layre der fi jande de lawol kessol ko jangol gol tew tewru ko watte lebbi tati waddi lebbi tati ko wi a itte ko ete composition tew tewru pamaru du wadi minen huuno non ko wodani min sabi hikka jande tokkodirore hebaka delle siri on wala fu basi dum wadi minen junana e gol lawol o jangol gol gandeni wi a composition no watte mi hakikini ko bandiraabe amin kewbe no chaman e keptol gol
je suis sûr et certain que beaucoup de nos camarades vont échouer
non ni wonte loktorobe mawbe be leedi men Niger kaindu timmini murtere gollende be puddo no illo altinere noga e tati lewru du endam dun du kondani fa handu kondambe gobe jama yaade gomnati no ndara laabi hon beydaari mabbe ciagal de joomu hebi de romo ko de doctora dun endani e faande wadi dubina yaade dubi joy e gollal dun wadi ni ko farje min jewde mbete docteur Dangalu Salha lati do kanyo o goto e horebe syndicat on dana nyame nani ko haalani Nafisa Adam
a partir de Niamey
hedde Niamey de on dari le nokkuje chawrirde to lokotorobe mawbe gollata dum fu on tawta lokotorojo bagoto yewal nyawdo wala sani ko tilsi dum tan ho jante teddenge hana ko darta de regioji din do miden don do mi do yaade hanton nyaloma o famin keba dimma regioji din fu fadde amin resude talkur murtere ndu min keba fu kaldan natugal chaka amin ko min kebi dum ni woni be noddi fedde amin semestre de be jami dum accita murtere de den ne faande kaldan tayi kunde am e gouvernement ko andudon duubi tati ni mede nja murtere den ne seni murtere de min gadi ko hanti handende dum hebana ka mosala fu min cocciitito to gollirde mawde de famindar lawal ko min kojanta
la suite a donné donc à ce mouvement
no wonteri ko wattude sukaabe kemedina jeyaabe to en arliti kaynde hebanama jande e pantene do fille ko darto golleji goduddi barke ni neddo waawi wadde heba barke mudum dum ko na wonna e do fille dur dugol e dilludu hewndu ko himbe gonno gaddum endan kenyan den ne ka alkamis won ko dum wada to en arliti bandi min gungu mohammed dantani noddi to en alhaji mauli adrahamani mero endan mo arliti nani ko halni do fille majjum
so kabe ummatore be ballitama e kulle kewde gada andal galbe kokka ko golle jungo no dermu gadol sudir nyoli gadol leche chanyol oggi e gattol pentire e ko nandi em gada moy fu hebi diplome mun kambe ballita e arde dun no wadan sukabe ummatore be arlit be keba golle ko nafata be der siri amin o minen godi golleji jungo fere fereji keme didi heji kamin kollata sukabe ummatorbe do gattol jungu himbe ballobe der lewru mars min gadan yewtereji ko ewtinto do fi on moy fu hokke golle mo
o wonno mer mo arliti ciagal ma jondu hono faane sarusi kawji de filla wadude habar lumoji haali filla ko darto lumoji sappo e go yaade sappo e jeddi lewru janvier 2017 dundu kondan ciede nyamri kanyum woni ko beedi e der lumoji kewde e der leedi men Niger dum wonno ko raylati sumana hawri waddani en ummu umaru firti e fulfulde
nonnon gauri bayeri kamannari e maro tuwowo togon fuccede mudum beydake der jeddirede dum woni ko sarusi kawjido habaruji lumo etol gol wadi baldende to misali botoru kiloji herme ko wonno ujinaji nay ko wala kemedidi anden yottaki ujinaji nay nokkuje kewde der leydi men di sayni jinjimi der leydi difa kan dum buri hoyde ko dum woni ujinaji tati e kemedidi tawi du adar bisnat ko dum buri tinde du woni ujinaji joy e kemedidi te hisama der wakkati goto o rowanin den dum no tinni gauri bayeri kamannari amma maro gaddatedo o cede mun no jippi dow hanoni rowanin
noni fedde to himbe yaato no ekkito e waawde gadol faane kulle ngeenye fina tawa e aadaaji men en kanyo golabaruji do endani hara université mo gallu nyame do endani illa alarbar de endani wonno ko wondi e jande de ko nan balde joyde watto dum ko nan dart nan do fila wawde nyina gol e ciewtina gol ko wiete théâtre na film dum endan hande woni balde mabbe didi e jande de endan dum waddi ko bandi min jalla marema kenda ye yewde mbi to Adamu Suleymana Abdul Karim o halani dum do kulle de no yaram
Donc quand j'ai fini ma licence, je suis rentré.
Ko kanti dimbi jande an fu mi wartu non taw mine jande andal de no tawa hen hitande ni. Taw du mi de sirino yade jangwa de université mo Lyon di dabo o. Fa mi wada ir jande andal de. Taw mi de ide jangine dum wala jama'are. Sai kawrumi e madame Antoinette wi kam jande majum no wade do. To am min kai hunde non ko juwi kam. Gam abadami mi laidu der leydi am. Ba ko ngada mi jande andal kawjaki arzuku mi windo hore an gan jande no hokkore kam. Jonde hore am kadi du jimi der jande andal bangal fina tawande wala hore be hawji be saru siji fina tawa dubbe dun ne hokka sembe jangwa ni hebi du nimbe mawbe be leede yasin jangi be kam lemu
je concilie le dépassement
seyni ngane do filla fijoje pirto balli ittandiro latol bal pelle burtude leedi Niger no hen e hore mudun do en nyemey jangonde endam faware jondu konono tawa nyalande jena berde fudunde illu alarbar nde endang awado wanni fa hande ndu fottere fottere ndu watana hakkunde faare jondu konda ni AS soni dep kanyu eto etera sin kanyu ko fottoyto non ni fa hande ndu on AS garde national fotta et taguru to enda maradi jangor jo hawran AS douane nyande alal du konda ni olympique kanyu e gendarmerie e fa hande AS en niger ko fotto kandu e AS fan
Ketine sigilaji studio kalangu kadi tatawa under duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne mido fecchide dum.
Joni en jotteke yewtere men pindol studio kalangu sudu sariya luma ku ko darto faawara joni golla mudum e illusinga e leddi Niger rawanen dum wonno wada no e wonno golle mon no jaar do fu wadi ko bandiraabe men jeeto en dan gambata jantino faama nene charto gota ton mitede Zakaria Saidu o halani bandimin do filla majjon seket non nanu.
Si vous êtes opérateur économique, commerçant, entrepreneur,
deni odon lati lumo be mawde man e jo en company je fungaron to sudu sariya luma kundu sudu sariya luma kundu do cede ko witti million goto fu ndu wada sariya mo amma hunde fu ko yataki million goto e jujube communeuji ben ngatta kite mudum lumojo fu yaade jo en company je gondudo e sador maji le golle mu mane farwarobe to mun no wodi lawol kite lumojo e mo hana lumanke no wadde kite to sudu sariya luma kundu amma ko min kollata deni nit do wadama to sudu sariya no fulabi sariya lumaku kam gollirte dum dun deni lumojo libama kite fu dum teddanta dum foti ko kite nimbe dum iri sador man kiteji gadde teddi kan woni ko bankije yaade ko assurance kambe ko gineji lumaki dum du fu sariyaji non ko nit do yarata to sudu sariya lumaku dun dum du sudu tamodi lawol kite iri majjun do filla jobu ko jodo assurance ko yobaka deni tiltinama yoba ko sali yobude dum warti filla luma nden kay saito sudu sariya ndono e fa hakkune jom en bankiji e nimbe mu jaro dereji kite mudum e burtaki mudum fu lebbi didi e feccereno gadandudun dani min pilake pamral nata hakkunde hitantebe dido ben ko tiltina do enna to sudu sariya luma kundu gammi den gada kwattabe kite gen wadira e pamral dundu balde didi min kokkata ndedidu sardantebe en pamral sai min itta juju gom do filla majjon kamdo lewru no hokkete ndedun dudi non beydante jeddije didi ndeni dereji kite ngel ndu gondi e sadaram seda fuje dije dit no way hokkede dum to horejo sudu sariya luma ko ndu hokkata lawol majjum itande be bawa burde lebbi didi e feccere ko watta tawe kite on wadirama no wodiri der sudu sariya luma ko ndu
on wodi tinna do commerce
nama tiro nani betedo Zakaria Saidu latido kitotodo goto jodido sudu sariya luma ko leedi men Niger wonko pamdo e majjum do don ko habaruji me fulfulde tili kedde jam are waddu be balla gam e mi horam yoto on assalamu alaikum balata jam wali se altiner ne ko na habaruji fulfulde se macci de asmana sinadu waddu habaruji hawsan kore ko heddowi
Wati jota kalen mo studio kalam
gam martude kumpa ko wadi den leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger.